Uhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi womdumo owerumba uNhlansenhle yenake osethule idlalade lakhe elisha elilesihloko esithi Indlu yomzemuze. Linsizwa icula iwele South Africa, njalo igama layo lokuzalwa nguIgnatius Nyoni. Nansi-ke ixoxa lontungameli inkomo oweStudio 7.
Sanibonani bathandi bomculo abathanda ingoma zethu zerumba labathanda umculo wonke okhona emhlabeni jikelele. Ngisuka embembe siphansi khonale esigabeni sasemajiji.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangabe befisa ukuthi bethole umculo wami bewuthenge, sisasenhlelweni zokuwufaka online manje ngoba umculo usasemusha. Sisasenhlelweni zokuwufaka online. Abangathanda ukuthenga lo mculo bengangithola ku 0652776579 ngiphinde futhi 0652776579 noma beye ku Facebook bedinge uIgnatius Nhlanhla Nyoni bazongithola lapho. Umculo uyatholakala kimi noma ngabe ukuphi, siyawufikisa lapho khona.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngifisa ukuthi basikhuthaze ukuthi umculo wethu uye phambili, lathi besikhulise ama-upcoming artists ukwenzela ukuthi nathi sidlondlobale sibe bakhulu nathi. Ngiyabonga.
Ngilethemba lokubali ukholisile umculo okanyoni, umculo omdumo werumba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uProphetess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.